Ooga chaka, ooga chaka, ooga ooga, ooga chaka, ooga chaka, ooga chaka, ooga ooga chaka, ooga chaka, ooga ooga, ooga chaka, ooga chaka, ooga chaka, ooga chaka.
What you do to me,
da 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 da,
when you hold me in your arms so tight, you let me.